gani?
NinjaPhoenix.com.
Hello, oh, oh, unaitwa nani? Hello, uko kizani? Hello, oh, una tatizo gani? Basi wewe nieleze, walipokaza nilegeze. You're so beautiful, baby. Hauendani na mawazo mama. Wezi kushindana na moyo wako, usijiumize. Mimi siyo mbaya wako, nisikilize. Kushindana na moyo wako. Ana ulinzi wa moyo tena, wake uaminifu umekufa mazima. Mapenzi yamefanya hasile, mapenzi yamefanya hasilale. Chochote nachomwambia bure, anaona nampigia kelele. Ila hati anashukuru Mungu alipofika panatosha. Na tena tiko mzito wa mapenza na utu wamepumzika. Yani hataki tena, bado mapema. Hataki tena, vurugu za mapenzi zimemchosha. Wezi kushindana na moyo wako, usijiumize. Anataka kuwa peke yake, peke yake, peke yake, peke yake.
More music at NinjaPhoenix.com.